kixda aan iminka ku xigsiinaynaa halka ka naasarada waxa weeye jidban waa tii aanu idiin sheegnay in sayidku markii hore dad soomaaliyeed inuu la diriro kuma uu kala gelin. Dabeed dadkii ayaa inkastuu digniin iyo wacdi badan u diray iyagu gaaladii soo raacayo colaad badan iyo dacaayado badan oo xunxuno ay ah oo beena u geystay dabadeed kuwiibu ka uurtumada. Waxaaba dhacday inay awel gaalkun baabay soo raacayeeno ay askarta ay isqorayeen askartiisa oo dabkiisa soo qaadayeene. Waagii dambe ininka gaalkii uu iyagii dab siiyey yidhi gaal ugu duula oo ay gaal ugu soo duuleen dalaawishti. Duulaamada mid ka mid a ayaa nimankaan sheegteen la yidhaahdo oo uu markaaba ka niyo xun yahay maxaa yeelay inta uu erga u diray oo u haddii eebeedinkeedana sheegtay sida gaala ay gees walba uga soo weerartay oo caawino weydiistay dabadeedna boqorkii cismaan maxamuud oo markaa kalinaya boqor cismaan uu isagoo faraxsan erga u celiyay oo yidhi soo rar daraawiish oo gurigayga keen garab baan idin siinaynaa dalka iyaguna buuro dhaadheer oo qala ah oo laga dagaalami karuu leeyahay bad hub iyo rasaas laga diran karana waaley. Halkaa markuu tegay dabadeed siyaasaddii isbedeshada cismaan maxamuud isrogay oo erga laga horkeeno la yidhi naga noqda. Taa isagoo ka uur xun ayaa waxaa weliba dhacday dacaayado kale oo la yidhi nin tawrad wada oo farantiga la dagaalamaya maahay boqoradu marinayaao dabeedna waxa damay wuxuu damay isagu keligii inuu dunida boqor u noqda. Taasina waxa hadal waxa u ekaysiiyey waxay ahay waqtigii garaad cali la dilay dabadeedii ee gondogooya dhacay nimankii badnaaye maxamed sigeer ee mu'aamarada ku dhigay yidhi isaga dila dabadeedna gondogooya lagu soo dhigay. Waqtigaa dabadeed bay ahayd oo markaasaa dadkii dacaayadaynayay ay taa ay sawir uga dhigeen dadka isagoo labadaa qaba ayaa weliba ay guutooyin ku soo saareen cismaan maxamuud. Ayaan dambu col yar saaro colkiibaa wuxuu soo sheegay niman waaweyn cismaan maxamuud oo bahdira oo la laayay ayaa colkii soo sheegay daraawishti laysi. Farxaddii uu ku farxay ayaa horta sixdaa markii hore u sababahay. Markii dambena mowqifkii uu joogay ayuu ka waramay oo haddii eebeedankeedalay in la maadado soomaalida markaa ka horo uu dhowrayo iska dhaafaya haddanse uu iska rebaayo oo ninna aanu dhaafayn wixii dhacaya ha dhaceene ayuu tixdan ku sheegay. Waa gudban wuxuu yidhi sayidku weelmaanso waataan gudbaan guuriyay waayaaye waataan gaalbeedkaan hudiiray gubaa hortiisiiyey aan gaashayuu tii xalaa hurdada gana aydide. Galadaa ilaahay ka badan geedaha bahaye guushuu inoo yeelay baan idin gaarwaaqsiine gudiyey maqal waxaa teheen gacaladaydiye. Nejisi gurta xumaha duushaalay togeeryoolay godka leegu cadabti hadan dowraa ugu duugay ugu duuri xunay wax u ahaa gende dheere waatan wax badan guryaadan huraye geefaadu ku sii daray wixii lagu gunaynayay anigu wogarad qaday inuu digi waraabuye. Guruwaagii kadigaan u diiriga ansaraanede isagay gargaro duugaagiga gooniyahe haddaan gaaran guman siin lahaa goriyo ayaane. gelin hadi anfurayni yangir ka kurugaday gu hadi yo alol humani yangir sayo dire ray hadbagi miyande yintan gona hayya zabura Kuntigan maror sadai miyan lada dalu geyi Wargashan ka iyo teri giyo gala damas miyan gatay magenben Usagna yintay gadon oro shaydo Wormado di laga muro garab kuwinaday Magalas yamidan kushubay gamashi gizay Tagurgo kaay lanud yog durduro mahibu goramay Kudok taidu wawada tirta gonyo ho ibele Kashin iman kuleyay bawanda bagirayaye wahango Sankaru he ega wangurub sanayaye Ningana nana yana hanga wagna dafayne Gardaro iyo magi helayen lage ilaniye Gartayweye dunido danangilele seyaye Wahangeiso idini waiguni yorai raine Ninki gulda rai saban nafla wanku gobeya ye geye gula Wahanduna ya hinu gumba ye Ani gaba gedai gufarem waga gabruse Kalat niman ka kabole gulma uga gebi gataru de gici gud Bawa saiki diga hibu karawene Anaka fahigi hare geise warankiye Muga waha rasa sab ginti megene Ora dede geba geba Hazari waha kulhigi gua hai gore Gulani yo buri yo lohi wa gali wera rahe Wargo diga arora farda lagu garma mahine garu Di iyo wala tegi burihi guriyase Gara yu sahagara zamban gada dao marine Gedi wawgu fidi furaya di ganaf kadera ye gelto Siya wan wali gururi guriye Sidi garao harul ban kurtis guran ugadini Kalama haji anan kandeng gurwal balasagan insha Allah Huwa gura hayan sirra galmi dede Gurasi yo ilshah wala qaban koshka hatana he Malahai ga wala gu galgaran kankarir dalal kasba Kuaren rer suver gubur saulinti Kuran gura ova leka dayo ana tegil kur Huwan wan kagadan gabza day Yerin mawayin harun Hagela lagin guhami yudate Afarka gudbe an halkale so gadar eriyo Siri goray garar sare o bahay garar tan tabu waha gudka Ega sarani yo garaya han mucho An gafle yo gerar shaha gafan ban ahaye Watan gudnan tirey halke yo garasha daydi Idi gudir daraye gana gawele ahaye gaggaatiyo gaalayaan kuwa godol hortiisiiye wixii gooma wau shubahayaa godol kaanuli gabaan lagu ma soroynin raga baran ganuntiayo xashadaa nin guunaanahe aanuuga raadeeyo markaad aashijaan biniisigiis balaanu gureeyo meeshu garaarkeedu yiil gawan kaga siayo nimaan geedaa yarayn baanaho gaada weyn jiraye waa ii garaas moodantay inaan ka gasaye gobo kale ana waa eebahay halaan gelinaysa eebowgeyiga oo dhan waa nalaga guraye oo waan ogendeye dadkii garaada ahay eebow giray kulay kutay nalaga muneeye gonaa lagama qaadine dulmay nagu garaaxene gabood kale haddii aynoo heraan wangam irahay eebow waxay nagu geeseen diinta soo galaae eebow gadhkaa hadaan qabsaday gaxshee nabadiye eebow ganaaniyo waxaan dinee casdhigay eebow garow kagaana helin golashan wadaaye gambaraaligii bay warmi nagu garaacayne sabo waa gumadeen raggii ganiga ahay eebow waxay gadaa wareen gagu fiyo xayde xirsigii garaaraa lahaa gaarukii jiree ogeydaale abaadan bay galowga tabteen rabowgee sigii inaa geray ugu gududheene wuxushaaga baynahaa ilmadu wataan goborayne goroodka muuse taagane wadnu hilaa galiyo rabowey gamama markuu gaarka soo maro guuleedku wuxuu noo ahaa guurti loo hiraane nimankii garaadada ahaa wagadaan jabay eedow sidii gaanti marooya laga firaaye shabow gaadi bay reer warfa guraadi saareene gubni baa ku dhacay reerihii gananaan jiray shabowgego ni baa laga heliyo garaaqayaadeede gagii ka hadhay reer shawaa aydlaa goroslayne waxaa goday sidii qaanso waa gaajo iyo waxaa goroob taaydeed ku raray dulgashiishaahe aligari sidii loo gondonay gobol bamiradiye waa geleen gelnimankii fadhiyay goyaanka ide eebow gurbood baa hadiyo geri cagoonayade eebow sidii guun haween giidu waa aniye eebow gaboodii dorad unka garalay eebow markaan geylamay guliyo fiqiyaye eebow ningoodadaan ahay guni rifaysaye eebow waxay gurnaday ayaa aliflay magarays ni eebow waxa gufanaysa ahe hoye nimankiiye eebow ku firga geedeftalay gacanta haysaane eebow ana kugu garle guusha haysa. Thank you.